Hi guys, welcome to The Balance, where we help you balance your life issues. Today we're talking about a very, very sensitive issue, sexual health. My name is Lucky Spatz. I do the weekend breakfast show, Saturdays and Sundays, 6 to 10 a.m.
And myself, of course, Bakumalo Celebe, and I do your Women in Conversation every Thursday between the hours of 7 and 8.
Oh, today, I don't know where to start.
You're rough.
I don't know where to start. We're talking about bedroom politics. Issues, problems are coming up from the bedroom. Abese evele sabalala ke emosha the whole house. We are figure umama ututhinta
ubaba. Ubaba tololo.
Yebo. Ubaba uyafika ututhinta umama.
Mina ngifuna ukubuka kakhulu but like actini uzungishintshe nje kusuka kuphi ngoba ngeke uvele uqhamuke usungithinta. I feel like khona la iqale khona phela mina ngokwami ngazi ukuthi lento lena like sexual life it has everything to do with your mind, you know, fanele ukuthi mentally ukuyona, we understand. So surely if uyamthinta and ngithi kanje kunento kufanele ikutshele ukuthi kunento engekho right and kufanele iaddresswe leyo nto there and there. I know omunye uzoqhamuka ukuthi ibedroom ayona indawo yenkinga or yokusolva ama-issues. Ibedroom indawo yokuthi sibe nobumnandi nobunye nokubuyisana, kodwa sibuyisana kanjani sivele singekho right? We understand. So mina I'm like kuze a sexual health, I feel ukuthi akube into esikhulumisanayo ngayo. Mina ngikutshele ngifila kanjani, ungitshele ufila kanjani nawe, kungabi into yami or one sided thing, because sina we like to fake a lot as women. It's the truth.
Well, it was not too early now, Spata. What people need to know, sometimes you can try as hard as you can to improve your sexual health, ekhaya. But only to find the problem is spiritual. So, kalana mhlambe ngomakhane ngama WhatsApp esasemsebenzini ubey akusendele WhatsApp and start warming up. By the time I figure kaya, you kind of like, you know, into the game.
Yeah.
But when impembe ikhala ithi and bafa vele, what do you do? Into eyenzakalayo ke lapho spiritually, uthole ukuthi ke kunama issues akhona spiritual.
Right.
Idlos lakhe nobaba lo.
Okay.
Elilimazayo. Ithi mana.
Hayi, akakonywanga, akanayo omunye.
Or wesinye isikhathi uthole ukuthi ngalesikhathi kuthole mhlawumbe ngakashaya. Nisayitholela. But mhlawumpe wena izalukwazi zakho noba abantu bakini bawisa lo mbhemu ukuze ningaconnect, because kunokungcola mhlawumbe lo mbhemu eza nabo okuzophazamisa wena. For mina ngokwedlozi lami lingisayiva kuwena. Mina ngi-head up ngifuna wena sengiwamaseseaseziyati hayi isigebeni
lesiyaaba
phambili sezibode hayi isigebeni lesi obviously ngeke siyazibani kanti sekuyilona sekuyabantu bakini bakhipha kulo muntu.
Kodwa ke ngenza kanjani-ke because manje mina angazi angilazele osayiti.
Hence we're here, Commander, to help people balance their lives. Say, if you're experiencing any problem in life, look at the physical, like going to the doctor and attend to it. And also, don't forget to look at the spiritual side of things. Catch us in our next episode, where we'll be continuing on such issues right here on The Balance.
The Balance is proudly brought to you by Voma 103.